chinde imbao sana.
Tipo 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 this.
Usina figero sana.
Mwema trip I say.
Kendi bang
sana.
Kendi I say.
Usende narigana.
Share with the boss I say.
Chinde imbao sana.
Big Sam.
Bravo mwema.
Usina figero sana.
Let's go.
Sana.
Game on.
Dan wanda pepo puti na figero sana. Tante uke sanga chachi nje imbao sana. Wipapa sana, ine nalilubana. Nangu kasa tana uku sende nalikana. Dan wanda pepo puti na figero sana. Tante uke sanga chachi nje imbao sana. Wipapa sana, ine nalilubana. Bati kasa tana uku sende nalikana.
Nalilubana na marijuana.
Marijuana.
Miraji na nata na gatanana.
Asanana.
I trip on iguana lero marano.
Lero marano.
Ipa kuchivute nisime. Nalirubana na marijuana.
Marijuana.
Miraji na nata na gatanana.
Gatanana.
I trip on iguana lero marano.
Lero marano.
Ipa kuchivute nisime.
Fuaka ndabe palesa futi na towa towa Muluga luga triple tiso olo mutoyo toyo Ngani chigelo na temafue bitumbo toro toro Pia ni junta ama kachaso chibuku na mapotoro Sandali suit, itai kumi ni bai boro Trap skip, kuna tuchet, wili tama foro Kama dinyo umwene ko makante kumeka woyo Nari rubana Kipo twani rubana ngomu nani wankako omumpa toni nechi nondo I mitondo nefimbomba mumpe kondi nechi pompo Notu mpopo, ndi fopo, dobo ni hopo Ave na magi baripo 44, mampi isarato Lega mipere kupana do, eine mumpa burapo Ni mupondo na dora mupurako Triple, 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 pa mike mfimanga pimpo I do it for my people, choka musiko kule na gigo Ine, inari rubana, bana, bana. Dan wanda pepo puti na figero sana Sanga chachi nje imbao sana Wipapa sana, ine nalilubana Nangu kasa tana, uku sende nalikana Ten wanda pepo futi na figero sana Sanje uka sanga chachi nje imbao sana Wipapa sana, ine nalilubana Bati kasa tana, uku sende nalikana
Nalilubana na marijuana
Marijuana
Miraji na nata na gatanana
Gatanana
Itripo ni bwana lero marano
Lero marano
Ipa kuchivute nisime Nalirubana na marijuana
Na marijuana
Miraji na nata na gatanana
Na gatanana
Itripo ni bwana lero marano
Lero marano
Ipa kuchivute nisime
Luka luka nari rubana ine shaba na mano Fuse mwaleta ni yes yes mukano shaba na mano Jiheta chisele pano mumeso shaba na mano Ngo nijika mano mo Kome misa no mo Shenda panshi no no Shesha nangpo no no FM Fuaso
Na marijuana
Bia hopo
Nakatanana
Ine michopo
Nele morano
Fuma tripo Turi marepo
Na marijuana
Tetoka wepo
Na kajanana
Itripo tripo this Itripo tripo Itripo tripo this Twali rubana chari pwa Chari pwa twali fyari kwa Ifi maheta fyari fwa Neti telaba kwanisha Chapo tu hawa shanisha Na vesti na ivanisha Dan wanda pepo puti na figero sana Sante uke sanga chachi nje imbao sana Wipapa sana Ine nalilubana Satana uku sende nalikana Ten wanda pepo futi na figero sana Sande uka sanga chachi nje imbao sana Wipapa sana, ine nalilubana Batika satana uku sende nalikana
Nalilubana na marijuana
Na marijuana
Miraji na nata na gatanana
Na gatanana
Itripo ni bwana lero marano
Lero marano
Ipa kuchivute nisime Nalirubana na marijuana
Na marijuana
Miraji na nata na gatanana
Na gatanana
Itripo ni bwana